go, 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 go. Unahitaji your spirit, be positivity, life vitamidity. Kwenye riziki, lazima kuna visingiti, unafiki, uchawi, a lot of negativities. Go, 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 go. You gotta go, man, you never know. Bibiria inasema you reap what you sow. Huko street knock knock on them doors. Kambata wazima wazima chunda paka ngos. Jambishia pistol, kujibu na machine gun. Demu wako atatoa mlio ajaye kutumia chumban. Goja nkuachie hii go. Kana kichwan kwenye fan. Naweza kwa jirani ila sio mpinzani.
Kaju, kaju, bebeshwe mzigo. Kachini, kachini uwe mzigo. Si unachekia yo mapigo. Mapasi ya kisigino, Luis Figo. Tukai nyuma tamaisha kinama. Thambi ya inu tupendo kismama. Wengi wenu mnaanguka kwenye kusmama. Tupo kwenye uwanja wa vita unaita mama.
Gangira unga chafu moja.
Wewe
hatuishi kiwoga woga. Shortcut ya mvivu ni kuroga roga. Hatuwezi kufa siku moja moja.
Wewe go, 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 go. Go, 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 go. Go, go.
Get money, usipo pambana taku pambani ya nani. No, no, life is no funny. Matusi yao na kuwaga kwenye matani.
Rumbali, techu, nigawane na wana. Usisao kuja na suti, mana jinsi znali bana. Rusa kunkimbiza, ila swezi kusimama. Kama ugonfi suwa pesa, ba swezi kupigana. I flip the glass like I'm bartender. Na handle cash kama bank teller. Wakijisi haa, unapindua meza, I'm too clever. Na niko farme kakadha, can't go get a go tena. Tunukie fedha.
Chafu tatu chafu moja. Hatuishiki kiuoga woga. Jeshi lenyewe la mtu mmoja. Watoto wa Mungu watujui kuroga.
Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Ochi chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Ochi chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Go, 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 go. Go, 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 go.